Wakunze ijwi rya Amerika, ndabasohoje aho muri hose. Metiene Karekezi hano i Washington, mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya cyenda muri sanga, tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu. Iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaga gutunganirwa umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda. Mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi, hari benshi babuzwa ubuzima n'abashe no kubona umwana wabo n'umwe, cyangwa bamubyara bamurere ngo bamubone akura n'ababyaye. Abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo, abandi kandi baracyabibamo. Ahariko turavuga amateka, kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira, radiyo Ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwicanyi bwakwiriye Abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo, ari ukubishyira ahagaragara, kwerekana ubwo bwabyo. Guhishira amateka, guhishira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi Abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho, cyangwa bikorwa ku babo ku bihe bitandukanye, ni ukubika intege. Umwe mu babuze umutwe w'uburyo kudeta yagize ati: "Kubwamagana mu bwicanyi ni ko guha ubuzima umwanya ukwiye." Icyo Ijwi rya Amerika isaba twumva muri uyu mwanya ni ukubitiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa abayabayemo, bo ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza. Mu mvugo ugezweho yitwa gutekinika, ahubwo tubikiranye ko kubaka amahoro n'ubwiyunge bisaba ko wa mugani w'Abanyarwanda uwariraye ari buri bara aho kuribarirwa n'utarajyanye. Intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira, guhuza Abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nibyo soko y'amahoro arambye, mwituze ku mutima. Nanone turaha ijambo mugenzi wacu Venise Shimiyimana, arakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko mwakunze kubikurikira, twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta. Abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, bombi bari bakiri ba major. Umwe mu bakiriho, Colonel Bonaventure Ntibitura, niwe utaritabira ibiganiro byacu, ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibi byabaye babitwibwiriye. Mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza, muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda, kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana, byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitabe Imana atagira kivurira?
Uburyo yagombaga kwitekera, kwishakira inkwi yo kwitekera, hanyuma ariko uwo tukohereje dukutera k'ingene ngo ajya kuwureba, dukutera k'ingene yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi.
Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta ye barezwe icyaha cyo kugambanira leta, urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974.
Siko haba harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda.
Kavaruganda Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na Lieutenant Nshimabarezi. Umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura, ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu, nicyo zari zigamije.
Nabitumaga no muri Sirote, Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwa.
Turumva umwe mu birukanwe mu mashuri, ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza, arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudeta iba.
Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda, ubundi zari manda ebyiri, yaragiye kwiha noneho manda indeterminée.
Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki, cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru? Amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira.
Ntabwo nirekureka abantu ngo bicwe n'inzara
umwe mu mpfubyi z'abanyapolitiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banyapolitiki.
Icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorde sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage.
Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka, rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta ya ribo: Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Ali Pehodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence, na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza n'uko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'umwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta azatubonera akanya. Mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi, abandi bari barapfuye. Mbere y'uko urwo rubanza rutangira, wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo wari ku Kibuye. Yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza.
Nzi ko harabaye urubanza kandi waregaga ndatekereza ko yari Kavaruganda niwe waregaga. Bo ubwo rero amaze kurega, urubanza rumaze gucibwa, sinzi niba hari role administrative yari afite ku byerekeye prisonnier cyangwa proper.
Aho rero niho ubwo nyine bagiye babaho izina ryanyu riza. Ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye, ntabwo wigeze ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe, uko bafunzwe, ntabwo wamenya aho bahambwe, bamwe uko bapfuye, ntacyo wigeze umenya.
Ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwimisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili. Nta muntu washoboraga kwimisa mu bintu bya prisonnier politique. Etayere si ibyo gusa, bizinde ibintu yakoraga muri sirote, nta munyarwanda wundi, nta munyarwanda surtout umusivili. Rero n'abasirikare ndibwira ko ntawashoboraga kugira ikintu avuga kuri Lizinde.
Ariko wowe Lizinde avuga ko wamutegekaga, aravuga ati Zigira Nyirazo yarantegekaga ageze mu Ruhengeri sinanahageraga, niko yasize abyanditse avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye. Avuga ati ni mu musaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese n'izo mfungwa zicungire hafi perezida, agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho, hatagira n'uzapfa, azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu. Koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye?
Bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbirizi ko ari mission special, uretse ko le domaine le prefet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri prefecture. Ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri prefecture, prefet atagiragaho ijambo na busa, atagiragaho control, atatangagaho raporo, atagiraga ate
na abacamanza abantu bo muri service judiciaire na abacamanza ubwo n'abaprisonniers bien sûr inzego zose magistrature assise magistrature debout ntabwo préfet yarabafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu abasirikari en premier lieu abasirikari abo ngabo nta jambo préfet yarabafite ku musirikari niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control prefe yashoboraga kuba afite sirtoire umusivili n'ibindi gihe hari abaprefe b'abasirikari icyo gihe c'est peut-être autre chose kandi byabaye mu gihe muri periode yakurikiranye na coup d'etat amezi nk'atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaprefe b'abasivili
hari umunyapolitiki mwaba mwibuka uwo muri 73 wafunzwe nyuma ya coup d'etat kubera ko mwari depute mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambwiye ko bari bafungiye mu ruhengeri mu gihe nari prefe
ega urashaka ko mubwira ngo ibi naba mbizi ibingibi narabikurikiye ibingibi c'était un domaine tout d'abord abantu ba civile batagomba kujyamo ibintu byari izinde ibintu byari izinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari izinde izinde yategekaga hose yategekaga abaministre en tout cas twese twaramutinyaga ibintu byari zinde abantu bose babigenderaga kuri
mu nyandiko teunestirije nde yasize haraho yavuze ngo
mese zigira nyirazo wari prefe ku Kibuye yajanywe mu ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa sûreté nationale ubwo ushinzwe iperereza ariwe Bizinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu ruhengeri niwe wishakiye docteur Hakizimana Cyprianne mbese koko uyu docteur nimwe mwamurokurise wambwiye uti ndamuza ariko se wigeze ugira uruhare mu kumuha akazi hariya mu ruhengeri
Oui, venus de l'air, ou bien à Kubgie, à Kuvalo début. Ou Rumba,
non, umbwira ko ari ufite inshuti nyinshi z'abanyenduga ku mubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki
icyo kibazo cyawe ni très complexe ne igituma abantu bamvuga ntabwo ari necessairement zigira nyirazo baviza regime nkuko bavuga Habyarimana bo ntako nshobora kumuhunga ntako nshobora ku bamvuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo ubu warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda
pote zigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana atabirimo byari byo mwumvisha ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkoramutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta nyuma kaza kuba prefe wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitarama agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbeshe yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuweho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo
murakoze cyane kuba munyakiriye munsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour affaires internationales baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo akubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanywe ko pratikumu abasirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi benshi ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutoboherereza dogiteri Akigene ngo ajya kumureba dogiteri Akigene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi ko atagira umukozi agwese niwe aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye twatubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye uko tugeza nyine turaceceka tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo Akigene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ibyo
hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda.
Igihe twakoze inama no ku bindi bintu nyine ngo baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'ufite ikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko raporo y'izo zirinze abantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyite kuko bashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yari abwirizaga ko apfuye kandi ko azamubaza
ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere
ndetse uko hari icyo byagezeho kandi mu kuko n'ubwo abantu bakora komandere memuna anga umbare zanukise abana bavuga ko bazumbise ko bizumwe babyumbise ndumba nabandi nakomyana nabanyarwanda yibaza uko byagize ntabwo tunize byose ariko ndumva byarageze akamaro kuko byafunguye byunze imitima ya bamwe ahubwo nagira ngo kubwire yuko abantu benshi bagushima ko barakoresheje ibiganiro kuko byibuze abantu bamenye ko byagenze nubwo batabimenye rwose byose ariko bashoboye kumva nyine uko byagenze ku izuma ubwo rero abantu ndakubwira ko abantu barigushimira kuko ni ikiganiro cy'amateka gituma abantu bashobora kumva nyine uko ibintu bimeze nuko byagenze barerazoma wapfuye ntibashobora kumuzura nabo habyarimana yarapfuye nawe ntashobora kugira icyo yakora nari inde bakuvuga ntacyo ashobora kugira ibyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo habyarimana rezide ashaka kuvuga ko ibyo duhana habyarimana mvuga ko tutakira koze kuvuga umuhanda iwe kontabure kuko umuntu utwara izindi wagiye amutwara abantu nkuko bamwe bavuga cyangwa kubona ginaginasi yatubwiye nkuko yavuze muri mirongo inani amaze gufunga igihe yatangaga imbozamariga ku banyegitarama yamaze gufunga rezide akavuga noneho ko ari rezide yabishe niba ari na rezide yabishe babise arimo bareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko ateka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ariwe wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwigiye nabo yarapfuye yitabye imana nuko nyine ahubwo ndabona igisigaye yari kuba basaba imbabazi
muzehe Simba ndabashimiye cyane
murakoze namwe
Washington ijwi rya Amerika
Perezida Kayibanda yabaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu Perezida Kayibanda ahabwa imbabazi ariko hari abandi benshi batamenye irengero baguye mu maboko ya leta bafunze barapfa barahambwa imiryango yabo ntiyabimenya iyi dossier tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise impozamarira ababuza ababo muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu kugisenyi hari hafungiwe Edi ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga muribuka ko bagendeye rimwe ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe nari izinde twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise abo rero twabonye uwabagemuriye ariko arabihanirwa afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na etat major birumvikana ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda Uyalo
Hello
Wi oui, mukomere Nimuzengira umpatse tuvugana
Nimuzengira umpatse Anania
Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
Yego
Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze nagira ngo tuganireho maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73 mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi nagira ngo nibo byemeye tukiganireho
ndabyemera bose mushobora kongeraho
amakuru mfite arambwira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari ibyo nibyo koko icyo gikorwa waragikoze
igikorwa rwose cyarabaye kuko icyo gihe uwajorore iyo ofisi z'isomere ni yagombaga kugemurira aba nyirubapolitiki bari barimo hanyuma yasanga ibyo byashize akabashya aza konseri nge ndabikoze ariko umuntu w'umwazi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konseri
hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa
byamviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri
mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka
abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka
wanyibutsamo bamwe
uwitwa Nyiriwakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda inzira rye ntabwo ndizi
yitwa Kalisa
ndetse bari bahari ntabwo nagenda nimenya amazina yabo
waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi
oya ntacyo biziho rwose nagiye ngewe ngirayo mbasangayo ubwo nari mvuye muri kompanyi ndeta majoro I Kanombe banshagurira ku Gisenyi
hanyuma ugeze ku Gisenyi je wari officier de semaine nawe uragemura
ndi ku Gisenyi niho nagemuye
ni ukuvuga rero yuko ka militeri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi
niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsima bihari cyo mu munyururu basanga bidahari bakabashyira za konserve
wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki
njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ngo nagarutse mu kigo hari bagaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve mfata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje tubashyira noneho muri yo tuna witwa ngayinteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konserve nuko byagenze
none se igihano ninde wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda yari havuga intore komanda yari nde
barihuta
none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano
yavuye muri leta majoro icyemezo uwitwa barihuta niwe wakoze ndetse wanditse abyoza muri leta majoro leta majoro itegeka yuko nge mba arete
ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute
umuryango wanjye bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita muhanga
bahita muhanga muze nagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri
bafungiye ku Gisenyi ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umusirikare simuzi ngo yisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambazanye n'uko byagenze babwira uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri kave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro cyose ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugombe rwose arengeje abagome bose bakubwira atwicira inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye nibwo nyine hari umufisiye umajoro wari umujyanama ngo wa perezida uwo mugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida ngo nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisuwe kuriya uwo majoro naramumenye rwose mu kanya ndamukubwira ariko arakagira imana yitwaga Benda
aha ndamuruzi
Benda Sabe ni umugiraneza cyane
yego
ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yajye gutekesha amata nuko batekesha amata barazana guha umuntu twari kumvura umunwa
bakamuhesha ikiyiko kuko ntabashobora kwibumbura umuntu haciye iminsi mikeya hari bivuye kuri uwo majoro nibwo bagiyasiyo yo kurya mu ruhengeri muri spesiyali tugeze muri spesiyali rwose twafashwe neza cyane baratugaburiraga njyewe ngira n'amahirwe rwose imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho ka mbanda muri shefu yasanze yanditse hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twari twazanye bari hasi njyewe na nimba muri etaje hejuru ni njyewe nageze imana nageze kwa mbanda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga
uyitwaga ndi umudiregiteri wabagaburiraga
Sembagare
biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu
yagiriye neza rwose no kwiyo kipe yagiriye neza
hari abandi banyapolitiki wasanze aho muri spesiyali wibuka
abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe mu bitwa bitorwa
muri prison spesiyali yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe
nahamaze kuko ikigali ntabwo nahatsinze cyane ubwo nahamaze nk'umwaka n'igice hari
hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere
bajyanye kuburana baribere batuyumvirane bamaye gitwari nkura mu Ruhengeri ingeze Kigali nkuri Kigali ingeze Gitarama iwacu
Iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe
usanga barandenganyije kuko ntabwo nari kureka abantu ngo bitwe inzara kandi ifite uburenganzira bwo kubagaburira
wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo nibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye
ndabashimiye nanjye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari mwishyirahamwe ryitwaga Comité du Salut Public. Bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda I Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta agiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Dizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze nyamirambo kuri uwo munsi
Jena Afrika yaranze mwefi na Roma ngo kayibane do bane mikuru ampana ngo enje no Oko timu bleu dont le programme n'était pas prévu s'avança le scénario où il dit va-t'en le peuple n'a plus besoin de toi c'était moi Hakizimana Alphonse
ah ni wabwiye kayibanda gugenda abaturage ntibakigushaka
ntabwo ariko nabuze ariko Jeune Afrique ne ko yavuze Jeune cause de révérence ni excellence monsieur le président nawe ko akoronago Nawe bari bazi ko ahubwo nshinzwe security ntabwo bari bazi ko ndagera imbere bari kumva tanyuma
wowe ko wari uhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze
yewe impamvu nabikoze nagiye kubwira Kayibanda ko njyewe nari naraye ndwanye n'uwitwa Ministre Minani Froduwari Ministre Minani Froduwari yari ashinzwe itangazamakuru na tourisme ariko bivuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu mukubikira muri lopi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga lupishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango uvuka mu ruhengeri nawe wo kuri janja araza aramfata abesha ministre ko mfunze ariko nge nanjye w'inyamirambo aranjana ati ija mu rugo utagaruka mu mujyi nugaruka mu mujyi ndagushyira muri kaso noneho bukeye mbona ngo simbule bamona kandi mu birori byo kwizihiza isabukuru nyirinkwi na gatatu
ariko muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri
Minani namukubise
Minani waramukubise ndabyumva umaze kumukubita ntibagufunga no kuvuga ariko mwari mufatanje mwari muhuje
wiwi n'ukora bodion
mwarafatanyaga mwari muhuje
none
hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori
nda mu birori nk'abantu
ujya mu birori nk'abandi ariko uhageze nabwo uteza akaduruvayo
nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje ko gusongereza
si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde waba ubigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane
nabitumagwa muri sirote Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwe
Kanyarengwe niwe wakubwiraga ngo ubikore
Kanyarengwe yari ko ari umunyejanja ari umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa na rizinde nyuma
ni ukuvuga rero Kanyarengwe niwe wakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya
Rwiri mesite emwa yagise
noneho ubwo urashaka kumbwira nge kugusubiza inyuma gatoya ushaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya coup d'etat byo mu mashuri nimwe bwo mwabikoraga
nitwe ubwo ngewe diplomye wose nke nari mfunzwe
none se coup d'etat imaze kuba bahise bagufungura sibyo bagufunguye bagushinza akahe kazi
bansubije muri sirote Directeur yari rizinde Theoneste komanda noneho yewe nkaba oblige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali
kudete yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga
bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho
ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande
boku benshi baguye mu majyaruguru ntibabazanaga benshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenyi bakabatireta nabi bakagira batya tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero Simoni
na basembagari mwarakoranaga
none sembagari nyirira sembagari ntitwakoranye
none si wowe ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi kame byabagara perezidansi none bikaba egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo
ariko se muzehe Hakizimana urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
yesi perezida wa repubulika abwiye Directeur General de la Sirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye kuri zinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
oya ahubwo icyo gihe profite intumwa imwe gusa iturutse ya president noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe bu profite de ce que la mission venait de la présidence.
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimwe birandusha kugira ngo mbyumve kubera ko dizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu arewe wabishe
dizinde nyuma yewe dizinde nyuma we ntabwo uzi ko yaje gufungwa
ndabizi
nuwirwa muvunanyambo dona nge iredo munku unate mleze maita ensemble abimana nawe irete sije bonwe mwari kapiteni umbyeri yetu na doze twara
none se wamenya umuntu muri presidence watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde
ini mission kije de la presidence ikazi kagira kwa directeur general le directeur general doit exécuter directeur general nawe rero akaja parmise subalterne ati mukore gutyo
ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatse naguhamazi ndamwe ukambwira niba uyibuka
ntawo ababibuka sonde le directeur de prison
ariko nkaba ba ruribikiye babasoma babizimana ba sendegeya bakarinda bantu bankundiye babutsitsi
nabo rero bari hejuru yacu
uwo butsitsi uramuzi
ndamuzi nyine muri shirote yewe ahubwo yambaje n'uwitwa uwari ofisiye ngai nteranye
hari na ngai nteranya
nandi kurota
oya ntabwo uri murota ahubwo
agasirote bite abakozi benshi ku buryo namwe ahubwo mwahuye mukanekana mwese mukora muri serivisi imwe mutaziranye
none uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
muzizi
butitsi Alphonse butitsi
baragendaga nyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kubwira surveillance de prison ngo ndashaka kuri umunyururu umutegetsi uri umuyobozi w'ejo akamukwima
donc mwaragendaga mukajya muri prison mukakuwo mushaka bakamubaha
anakorina nima kuri le directeur de prison
komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu
niko biseruka na frère biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero
oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo
biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine nawe yaravugaga ari kijana
yafatanyaga nande kubera ko rizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga ibyo bintu wigeze ubimenya yuko
Serubuga teteho turafuze Serubuga je crois que il était chef d'état major
et il est chef d'état major adjoint chef d'état major wungirije Habyarimana
ok abaserubuga bari bameze nabo nk'abaperezida hari n'ibyo bakoraga ndetse Habyarimana atazi bibi
hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze muzehe Hakizimana nagira ngo nongere umbabarire ngo usubize inyuma gatoya wari uvuze ngo baserubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabizi akabimenya nyuma
nyine
ibyo bintu ni nk'ibikise mpa nk'urugero
neza ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu
ari Serubuga uyitanze
bikava mu gisirikare kandi none ukamenya iteka ryose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisivili
Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye kure seigneur vous garde toujours bon travail
Washington ijwi rya Amerika
uwo yari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika I Musanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza mu Nyamagana mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyive muzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mu ishuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefecture Gitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu arigaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Les Récits du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yagwiririye u Rwanda kazi neza ku Ijwi rya Amerika waruhibereye nabivugaga mukanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze
ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkivuka kandi ka gisakabaye nk'imbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga Burundi ubwicanyi bw'abaga Burundi. Icyo gihe twari nabanda ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Batutsi. Noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye. Noneho abanyeshuri bakikiriza. Kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda. Dusanga hari umwuka mubi uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona liste y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi ibyo bigera mu wa kabiri turagenda nta muntu wavuga ko ari waturiye urwara icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga I Nyanza kugira ngo subire iwacu ku mayaga ubwo ariko ntabwo twatinze twaheje dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha buruhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza
ariko se mbere yuko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande ni direkitori ushobora kubwiraga ngo mugende ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke abo ni bande
hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro de l'alphabetique donc on a ni dare anonyme icyo gihe ndivuka muri basaha abiri kwahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa directeur kuko yahise atubwira ngo baze baduha amafaranga yacu tugende noneho turamubaza tutese mutwiruka ni iki twakoze iki umunyamerika agira iso nareba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba turamubaza tutese twebwe ko turabana yari afite imyaka 16 na mugenzi wanjye naze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe none akurura ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda yagihembwe nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igenda ajya ku buhanda abandi bajya Gitarama abandi nuko dutandukana dutyo ntitwongeye guhura
wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze wowe wasanze arinde koko
ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe muri 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa nkabire byo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byakorwa gadafasano ni cyo giye mu gitabo kuko ntari narabona ubuhamya ndavugaga ko ari siroti yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana nizo nubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ndikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho bakanyarengwe baburegeya yaboreje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza nyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebo irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye nkuhanga inari radeli muri 63 inyenzi ziteye abo barideri basigaye ba Bwanakweri ba Bandazaro ba Rwagasana bari barajuwe roje politiki bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose araricya atabaciri urubanza muri 65 pariti parimehuta ya pariti uniki na porosoma abatose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka bo muri noro nambonye umutwe waba premier president noneho batangira gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo muri 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise na témoignage ya André Sebatware wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atagibasha guhagarika imvururu
ariko niba bwarananiwe bwarananijwe
uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte arrive yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye ngiye mbona ahubwo kibi cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari ni nkabo babi iyo ni se pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterminée urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora coup d'etat yende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimité ku bantu bose
mwarimu Joseph Sese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze
Washington Ijwi ry'Amerika
abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa maherere bakorerwa yicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta yisimbuye amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze neza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanone Venuste kutuhikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa
none biriya byabaye amategeko abivugaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira
ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko hari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije
ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera ivugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu maboko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha
ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorodere sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo
hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu niki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze
twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese aba yumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba babyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntago dufite rero organization yatuma tuvuga ngo tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira umuhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite
Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye cyane ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereza aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu
ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganja mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi nari kumwe na Venuste Nshimimana murakarama.